Hebon. Ladies and gentlemen, I have good things, and this is for you and you.
Let me introduce myself to the world. Hapa ndo King wao digitali kutokea na logi. Mwanzo ilikuwa jogging, mechi bila mazoezi hainogi. Jia madini harisi kutoka direct kwenye mgozi. So kila mtu mzima kakuwa hausish kwa kuclaim. It's been a while tangu kuplay hii game. Nyama poko poko mogali samako kwenye flame. Koweka heshima popoto kimeshe my name. Yo, the time is now tu ya kusanya yalo jiri. Yalo jiri yanatimia tulo ya tabiri. Kwa sanine ndiyo inakuwa cash na sio kamili. Na uwe serious kabla kuingia disco na kanda mbili. Wacha ncheke nine nepe nisi nune nisi zeke. Yani mgeni rasmi tu nimefika na kuwakatia utepe. Pole kwa wote walongoja nteleze lua nitete. Mpya hali nguvu na kasi kama mheshimiwa Kikwete. Hakishindikani kiitwa tupangiani inshwa. Kitabaki ya Mungu atushikiani visu. Uonekana suburi vozuri wa siku. Mafanikio ni hari na maendeleo ni vitu. Cha kutumbua ni jipu, cha kufungua ni zipu. Cha kuchanganya ni mazaga kabla kupiga lipu. Either like your own artist, street or the mainstream. Sipo shtuko timize ndoto inabaki kuwa dream. Number one, what a guani, job, wrestle, rasta money. Hakuna taka taka safi, more peace, more funny. Kwa mwonekano wa nje msinge ni jua kiundani. Lando mimi mali yenyewe mnalitafutaga shambani. Oh, uwigo, uwigo, uwigo ni mpana. Uwigo na kuliko fedhea bola la wama. Nitoshe kusema kuna maisha baada ya ujana. Na 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 na. Welcome to the Super Nyota Package. Super Duper MC Itani most wanted. Chakula chobongo G Indo strutted. Fungwe no fungo akili kwa free. Hata bila damage. Unapanga ni kama chopa. Kusikia honi tu washaogopa. Kwa tenga maji ya mwezi kuja chota. Takuwa miujiza kaya Harry Potter. Karibu elime mtaa kutoka kwa kijana mtaa Super Nyota.
Hey, boy.